Mas sari kenim kwa ibon sen. Ubushku ware lo sondo walenga 20 munshita ya mwaka C. Ifwe pamoto alongana mkuchitefi ntu fitatu. Ichakubadila po ubushku wakwaresa. Tualongana pakuti tutashelesa, turekene chita cha minsa. Turumba nyeresa uatubumba, tumutatakule, pantu emwine malumbo. Emwine uchindami. Kabiri eo amasali yonse yalinga. Kanshi chilifia cha lingo kutila ubushikubwa mulungu. Tuise chapa mo tureke ichita, echa kutashalesa. Nokumulumbanya, nokumupepa, ngefio ture mupepa. Kabiri ngefio tuchitachila mulungu, pabushiku wakwalesa. Echa kubiri mchita chami nsomu. Na tukwate shuko ili akupere nkosho. Kuli bamunine fwe nichikanga 70. Bamunine fwe abana besu, abafyashi besu, abakristiani banensu. Mubushikwarelo bala koshiwa. Bala poka ubupe wakwa mtakatifu. E mkuti ya lesa ala bapangasha wakwa tefu wombelo. Amaka ayaka mtakatifu ayaku babirimia. Paguti ya na uvene vave nombani wakoma wambila nsuma. Icha utatu ngefe mumwene nshiringire ukubapano ulingire ukubapano mwine shkofu kabiri administrator wesu Archbishop Banda awa apostolic administrator namba tabari na ifwe echo batumaine pakutila imbe wakubemini nako mkwai kubakwena varela isha imitende ne palo vareti kalevarika infumu ire mutangilia chilabushiko mwika shweno. Mubushikwale longa tuwa enda wino wino mwifunde liabumo. Tua umfikisha bwino nembila nsuma. Elio tua kutika bwino bwino na kuifunde ya bubiri. Chiri kwati ama funde yonsaya yalela ndafye pachintu chimo. Yalela nda pabu umibwesu ngabena Kristu. Nefyo tua abano kuikala. Kabiri kutira muli ululwendo lwa kusumina lesa. Na kukonka Yesu Kristu chipi chipi. Telwendo ulwa yanguka na karya. Lwendo umuava ama persecutions. Kabi lwendo umuava ukuchuchutika. Kabi lwendo umuava no kupaturukana pakatikeso. Kanshu lwendo lwa kubafie umuina Kristu. Te lwendo ulwa yanguka na karya. Tua umfwa ubu umi wakwa Jeremia. Uko apita muka kubila. Jeremia bamuli oliosha. Jeremia imbira nsuma abira pakati kawe na bantu. Taifikire bwino kumatwe ya bale mumfwa. Kubashirikale, kumfumu, na kuba makwebo. Imbira nsuma yakwe, taipokere lwe bwino bwino. Namba chinshi charengo kutila imbira yakwe, ipokere lwa bwino bwino. Tuarishu kutila imbira nsuma bakasema bale bila. Ne imbira nsuma ya lechitefi ntu fitatu. Number one, baka sesema wali muli mawavo ukuibu kishako abantu, ichipangano vapangana na lesa. Kanshi wali muli mawavo ukuibu kisha abantu ukutila tuwaliba mchipangano na lesa uatubumba. Kanshi tunoku temwa lesa, noku baka ifyevu fyakwe. Kari tunoku sunge ifyevu fyakwe, noku chita ifyalungama. Wakasema wale ba muri mawabo ukuibu kisha abantu chiranshita. Kanshi kasesema muntu ulanda ululimiru wakwa lesa. Kabili uirula na ukuiba abantu ufuwa wakwa lesa pakati kabantu. Lesa ngachite mwiko. Kasema alalando kutila mulete mwana. Lesa ngalafu omulungikila. Kasesema alalando kutila apapali ulufiengo lungami keni shlasheno chteni fya lungama mwirira abantu amasuku pamitwe kanshi mulimo wabakasema namba 1 kwibukishako abantu kutila twali ba muchipangano na lesa lesa uyu atubumba ali turayo kuti ngatu abakefye mfyakwe ali no kutuchingirira akabanyire sawesu kazi na ifuvene tuinokwata ukurubuka ngatu akonka no kubaka ifyebo fyakwe umsango mwine bakasema bale ibukishako na kulanda imbira ya kutalalika imitima abantu ngacha kutira baba mubunkukwa bakasema na kabiri bale isanembira ya kutalalika imitima abantu no kubebo kutira shipeni bantu ufungwa kwa lesa buli mupepi shipeni bantu mukalubuka shipeni bantu ipusukiro lya mfumu liri mupepi na imwe kanji cha bubiri mulimo wabaka sesema ukutaralika imitima ya bantu abafunshika imitima abantu abali mubunkukwa bakasema bale imana kabiri no kulandeshiwe lya kutaralika imitima ya bantu nshitalimo kabalu fyanya bakasema bale kalipa bale kalipira abantu ati mwalufyanya mwaona ula ichipangano mwapangana na lesa kanshi nga twaishi kutila kasasema muntu ulanda ishi ya kwa lesa pakati ka bantu no wirula iliano lya kwa lesa pakati ka bantu pakati abantu bakonke inshira sha kwa lesa inshira ishalungama ebu meka sema Jeremia aleikala kasema Jeremia aleika la panchita hidyo kuli uluka kala. Vashirikale, valeti tikisha abantu kubeka la pansa mbushavo. Vashirikale, valeti nta abantu nokuba tintanya, nokana abapela umuchinshi, ukubasunga bulukubulukiu, ukubasunga mubukakashi. Kansha abantu valeika la mumwenso, valeti na vashirikale. Kabiri kuri pari nishita Jeremia aleikala aba makwebo nabo bale lila abantu bale pima utu unono lele bale fukupoka ifingi there is injustice bale fukusepa utu unono lele bale fukusombola ifingi mutitikisha kansha abantu nomba abapina bala chudila kochila bushiko abapina bala ikala nomba mchipowe bantu abakwatishe bale bonfye fyuma fyabo no kulila abalanda amasuku pamutwe kanshi nomba ichipowe kubalanda chireira ko pamulo kabiri abakwata bale kwatisha enshita kasema Jeremia aleikalapo kuri yo mutitikisha kuri urufyengo abantu bale ikala mu mwenso mulandu abashirikale naba makwebo bantu kuri injustice na bashima kwebo bene bashima famu pali lyenshita bareti langa bapere fikongwani abantu kulima bale bapela ifikulu lero bale bapela utuma pesa utu nono kanshi nomba nabo bale ikara nabo mu mwenso enshita kasema Jeremia ekerepo kuri urufyengo pakati kabantu Jeremia na nkasema olionse tabakwa to mwenso bantu besula neshwi lya kwalesa eshu lya kwalesa echi batungulula tabakwa te chakutina na nguchimo bantu bali pere shobundwa abo kuri lesa afwe tafuire bamwipaye na tabamwipaye tabakwa te chakutina na nguchimo Jeremia aima pakatikavo ambo kusonta ifirubo ambo kubebo kutira bashima kwebo mwalira abantu pafula echipo wechambo kula pakati ka bantu bantu muletira mwabapela tunono lero mulefu amupoke ifingi kuli bashima famu ati mulepera abantu ichisonso chakutiranga bati badime we mwine te tutenshemo lero wala bapela kameda kamataba lero chwali mine chikulu kaisha abantu nomba pakola kutumika fye yoweka you look better wala muneko wayemba lero abale kushunguruka bale muneka muchipowe bale muneka mukubulisha You are very comfortable, but the people around you are living in poverty. Namba Jeremia aima ambo kusonta ififirubo pakati kabantu. Aleba bashima famu kuti ranga mwapero muntu apa kumulimina mupeni na malipiro ayalingire. Pantu muntu nakwata olupwaulu akutira asunge nakwata abana bakutira aloleke shepo. Mweba makwebo ifipimino fyenu vaskelo babe abalinga na malipiro muleba pela. Mulesti shesabi na mwisho kutia na alibola mwapenta jile mwoneka buino teofini. Mwalipenta buino buino ukuli poli shobu shikubonse. Ero mba kumutengo ena ulipamulu. Na mwisho wano kutira echo alea mchitoi muntu tachiri buino. Lero na malipiro abikapo. Kanshi alea nomba mkuhirishanya. Na mwulesti akapenta mwabula skelo akabale. Mwafonfonkanya kunu makwabe chipunde chikulu. Ero asansa balafepa mulu kapenta teofini. Muretira nokutira mwavika poemba sera kanshiri kofi mwaomba mo mwaposa po teofini. Jeremia amo nokutira ululu fiengo. Echo nomba aima. Ambo kulanda kabirishi uliakwe na litwa alelandisha bakutira muntu lionse omfwe tale landa mukapopo na ngutepelesha bantu kasisemo lionse takwato mwenso alalanda ngemo chitikire kanshi Jeremia pakulanda ichi pakulanda kuba shirikale pakulanda kuri bashima famu na pakulanda kuba makwebo aireterera. Pantu ngalela ndakuwa makwebo, tabate meno. Aba nomba mulwani wa makwebo. Iyo alela ndakuwa shima famu, aba mulwani wa shima famu. Iyo alela ndakuwa shirikale, aba mulwani wa shirikale. Ifi, efe chinka cha kwalesa chichita. Iyo turei kala mumwe murufiengo. Umundu kamwebo kutira ichumule chitate chisuma. Iri ngiri ine uyo muntu tabaka mutemwe pandu mukatira wa maseti nangu mutu ampani fweba ya kumirimo umuntu ngati eshe kuikala fyo bumi busuma limbi tarefwa ya ibi mbe mafisakanwa limbi tarefwa ya ibi mbe mumisango ya bupupu no kuibaba simenti panjito mukatira muti ba maseti ngaba ninji paishi. Vale keni teofini. Mweba ibapo kuti mwansumisha. Ta mweba kwa haba uyumusangwe. Kuti mwasuka mwarando kutira uyo wama seti. Mwimu itako kuliridiru. Teofini. Ninji paishi. Kanshi Jeremia mwishikwale lo. Vale mwitabati ninji paishi. Pantu alefi onaula. Ale onaula makwevo. Pantu alandra pwechinka. Ale onaula abayabantu. Abafienga abantu banabo. Ale bebera po. Kanshi Jeremia taba mteme noe. Echo tuwa umfuwaisha mfumu isha nakashi. Eshiri kuisano. Shara nda shiti. Natumu sebe. Natumu ikate. Tumu ipaye. Pantu ale tona wila business. Natumu kome pantu. Abu omuluani wa makwebo Yesu. Ale tuchinga laifi. Ale tuchingo wikashi. Echo Jeremia aisangira nomba mukayofi. Paulo mtakatifu ahali nikepa ya wabantu. Ahali ni ntara misoka. Iye tarati akumanya Yesu Kristu mubumi bwakwe. Nomba chilia Paulo mtakatifu akumanya Yesu Kristu. Abo muntu mololoke. Ubumi bwakwe wabo busuma. Namba chiliobu mibuwa kwebu waba wino wino. Ale tira konse kulio kwaya kuwa nankwe bakale. Ale kumanya umuntu wa chinja. Taresanga company. Pantu na chinja obwikashi. Na chinja imikalire. Kanshi Paulo mtakatifu vambo kumuliorioosha. Ambo kulapita muka kubira. Ture mfokutira ilio aendere inyendo sha kubira imbira nsuma. Emiku itatu Paulo mtakatifu vali mutamfya. Bali musoa vamupepeka pantu imbira ya kushuka kwaka Kristo tevengi vale itemwa. Paulo nao akwata abalwani abengi pantu bumi bwakwe buli fyebwi no bwino nashintilya kumbira nsuma nomba ichire mupere nkosho chinshi alanda kutira ifu okwikala fuba kristiani kwa matwalole shakuri Yesu Kristo ulia wine uwa achulire parufyengo vamu titikisha no kumuipaya vamu ipaya kanshina fuba nenga tino kwikala bwino lekeni tushintirire kuri Kristo pantu ule tulanga inshira ya kuikalila mo echo mumbira nsuma ya lelo Yesu Kristo mukufunda arando kutila mwitonto nkanyo kutina isa mkuleta ichubote na isa mkuleta ukupaturukana na isa mkuleta umulilo kari ndefu kutila umulilo yuube uwayaka na mbanga tuwa verenga mumbira nsuma ya kwa Mateo chapter 5:12 Yesu Kristo ine arando kutila valishuka abalenga ichibote pantufu mwa mbaketwa abana bakwalesa nomba euma wino warando kutila nshayisa mkuleta ichibote naleta ukupaturukana chinshi Yesu Kristo ale konkomesha pantu Yesu Kristo na ishiba wino wino ifyo imbira yakwe ilinokuba tayakalete chibote kuri banchita tubi tayakalete chibote kubantu abalufyengo tayakalete chibote kubantu abampatira tayakalete chibote kubantu abachita ifyaku ifyafulungana kuri abo abachita fibi imbira yaka Yesu Kristo tayirete chibote pantu ireta ukusunkanya imitima ireta ichirangurushi pantu iratushinina nga twaberenga ikitabo cha kuba Hebrew chapter 4:12 ture umfo kutira ishu lya kwalesa lya bango mufi watwa konsekonse jira pulinkanya panshi ya mitima Yesu la tupingula no kutupingula nga tatwikere bwino ishu lya kwalesa lya bakwati muntu fwero lusapato nomba mu lusapato mwaingira kalibwe eryo lenda nga mulya kalibwe wala umfo bwino bwino wala umfuata ule umfwa bwino efe shiri ya kwalesa ngata tulibwino litutita liyala tusunkamo liyala tusosha pakutila tuwamye imikali Yesu ngana tuikara mwisambi tulapire ngana tuikara mwuchenjeshi tuwamye ubunwesu ngana tukato impatira na ngurufiengo kumuntu mnensu tuwamye ubunwesu tuambo kuikara chipia chipia efe shiri ya kwalesa litutita kanshi shiri ya kwalesa ila turete la ukupaturukana pakati kesu twa mfo kutira munga ndaimo mukababa abantu basano batatu bakapaturukana na babiri babiri bakapaturukana na batatu mwana mwaume bakapaturukana na wishi wishi bakapaturukana no mwana mwaume na lino line firechitika limbi wishi tanwa mwana ala no bwalwa abwera panga ndajonse pakatika bushiko ushabako mfwana ekupaturukana Kristo are chitapo ekupaturukana Kristo are tweba ukutira ichi tupaturula misango abantu ba misango isuma iri ngirine bako mfwana naba misango isuma ifo feba ntefo tuwaba mwika shwesu twaba kwati nifiria magneti yaba ifo feba ntefo twaba mwika shwesu twaba kwati nifiria magneti yaba magneti nangu mwinga iposa mmataba tayekatepo nangu chimo teyofine nangu mwinga iposa mufiani tayekatepo nangu chimo nambanga mwaiposa mufiela ikaya ikato tifiela tunankwe pantu nafipalana na ifufu ye nifu ebantu fo twaba abantu aba abamu bumi bwesu iringiri ine ndibalia obo twakwatana bwe misango ya palana bakira kaboko kakonka kesa kabiye mukasango kuti abantu aramiso kaba kabolala bakapanga timu imo pantu mbo bomfwanina aba ruambo nabo mukasango kuti labali timu imo emo bangalira nabo tefine vantara misoka na wava chemfula valalando kutiraishika likapansa kanchinshi fodia na nguvu alwa tefini na mukasa mukabasango tubungwe vamasambilo valando kutila nga wananga banove nga kwevefyo wava nga tulina kuishiba obumi bwefefyo buli na tutandika abanensu tubapende bali banga nga bali 15 ambo kubalolesha kira muntu one by one bayabene balelanda pabumi bobe pantu abantu banensu nangwifu busa fyesu ekiro lani eba tupera feedback on who we are. If you want to know your character, simply take a close look at your friends and then you will know. Nga wasango kutiraba nobe bonse bachakolwa, chances are that na yowu inelimbini wachakolwa. Nga wasango kutiraba nobe bonse baluambo, na yowu inelimbiuli waluambo. Nga wasango kutiraba nobe bonse babufi, na yowu inelimbiuli wabufi. Pantu haba na yensu ili ingili ne, echi kope, echi lolani, chakutulanga ife bene, ife tuwaba. Tuino kuchenjela, na bantu tusangwa nabo. Tuino kuchenjela, nefibusa tuwa kuata. Bantu bambifi busa fye mwishina. Yabatira tichi kupempula echi kulia. Bambiaba tubwesi ya kunuma fi busa. Tureishima no kuishiba kutira uyu muntu nga isa fye muku mbona. Au mwandi ni nefintu fya fulungana. Limbitu mwachiba fye buinobu chelo. No mbanga isa fye kampando yu nga isa fye mbumi wandi. E nala afumapo fye imibu elele. Au entara ntanta stars. Tureshiba no kuishiba aba tupoke chibote. Tureshiba no kuishiba aba naulesh na Yesu. Tureshiba no kuishiba aba turufianya. Kanshi ifibusa tukwata. Tue inokulo lekeshapo. Pantu Yesu arando kutila kupaturukana kwena kukabako. Kweno kupaturukana eko kwaba. No mba tu no kuishiba ni kampu nshindimo. Jemuni kampu yaba chitatubi na mkampu yaba chitefisuma. Kupaturukana kwena eko kwaba. Echo tulinokulombalesa mwafyashi mwakristiani banensu. Ilo Kristu ngushipwale elo ale tupekanya. Kutatwishi wakutiroku mwina Kristu. Tuinokwata principle. Tuinokwata ama values. Aya kutila echecho na kone nako pantu mwina Kristu. Nga wakone nakuri Yesu Kristu. Wala chitanefo Kristu afwaya. Kwene lingiri ne. Ukakwata aba nobe, no mbaba nono. Bantu abantu abengi, echi nkata bachitemwa. Bantu abengi, ukubewe rapo, pafio turufianya, be ba nono abatemwa. Na mba mkristiani, alino kwato kushipikisha. Mkristiani, alino kulole shafia kuri Yesu Kristo. Kabili mkristiani, tanywa kwato mwenso wakurusa ifibusa, pamulandu wakualesa. It is better wakwata aba nobe nangu babili. Nangu umo wakua foku para mina kulilesa. Ukuchiro kwate fibuse fingi fia kutarusha kulilesa. Chawa ama walusa fena bonse fye. Washara firimbi weka na umusalaba utakatifu. Nangu washara fye weka ule pepa kuchira wakwata abengi lero bakutu wala kungena. Tureishiba no kuishiba buino buino. Kuchira uyu muntu tare nchita increase. Are kutafe decrease ya ini. Bamu abantu wala kulumba. Pantu ifintu firi wino mbu umibobe. Ngana usu ngapo. Wala munaba kulumba. No kuita boss. Na mutawuri boss bala afula. Waku kulumba. Pantu barefu wafio kuri ya chapu. Bala afula. Iri ofena usu ngapo wino wino. Wala uluka boss. Konso kwa pitula boss. Boss ni mwe. Boss ni mwe. Awe bere kutumfiafye. Eriyo bakasheta shonse shikapwa. Eriyo kaba muri tropical. Eriyo kesa ishiwa banowe bakine. Eriyo kesa muno kutya kanshi babonse bari fenye bamambala. Ne shinomba apo na usapula. Ne shinomba kuitoloshwe kwa shara feringa limo no tupunda tubiri kunuma. Babu tukabonse. When we are in trouble, we know our friends. Era tukeshi baba nensu bachi nenu ya turi mu bwafya no tudi efin tu firi bwino tularuka ba boss wangu wangu to aba boss efin pa tu mairo tu ali fola wa ba boss mupitiroku boss mupitiroku boss boss ni mwe mwe babako ni mwe abashara bonze ni besa ha ushirangire ko efraimi echo iryo kristo areranda pakupaturuka no mbuyi weso tuino kutika bwino bwino echi tupatula mbuyi weso fintu twa imini napo ama values abakwata ama values ya suma iringiri ine bakakwata na bantu abasuma abantu abakwata bakosa mu milimo abanabo bakaba abantu bakosa mu milimo abanangani iringiri ine bakakwata abanangani banabo pakutira balelanda sana pali bayaba akosa teofine nokulaba sonta sana iminwe mushkwalelo tuli nokusala po nokuyipusha ni grupu nshi twala sangwamo bandu kristo alando kutila ukonka imbira nsuma kula leto kupaturukana mkuta pala abama camps which camp lubali nshi mwala abako mshe lubali lwabantu abawamya abayibikirishapo abamono kutira ubumi bwabo bure funguruka bwino bwino atemwa bantu abakutunenuna bantu abakutwesha kunuma abantu limwa batabere twafwa bakuta tufungule ubumi bweso mu kristiani alino kwata principle mu kristiani muntu wa kusala te fyonse singa bafye ulapokerela fyonse mu kristiani alala ndo kutira ichi pamula ndo kutira ndimwe na kristo te tinchi te cha uyu msango a principle. To be a Christian is to be principled. To be able to say, this I cannot do because I'm a believer. If you have never reached that stage, we have to question your Christianity. Nani mboshi inemtu wa asala? Vale imbe shansere ureshana. Amalumbo ureshana. Ilo akula pira ureshana. But what do you choose? You have to choose. You can't be everything at any time. You have to choose. That's what it means to be a Christian. Tejiwa kuriwe fionse chalilira. Nishi namba twala kwata ubwafya. Umuntu kusala ekwo mwina Kristo kusala efwa shokutira ichi kwena te kutinchi teko cha uyu musango. Pantu na alibatishwa. Pantu ndo mfweshi uli akwalesa. Pantu ndefu kuba umuntu umusuma. Wasala. Why is your life in she nala ingiramo? Not kuri your fiance, chalilira. Twarisa toro mpamba, bauri chaudu, dunaba ya kumafungo. Eyo mpamba ya kumafungo kulia, baba vikira pweni mbosha kutasharesa, tonse tuwala punda. It is boring, takuwe mekuno. Namba waisa vikira po, pum pum pum, ao tonse tuwala toro kangenswa. Namba, nabakara mbefu bare chita. More, we cannot choose, we cannot make a decision. What do you choose for yourself? Everything is bring, everything bring, everything bring. Naba nwabe ene, nga haji kwata principle akasalain. Nga baranda tikasola iti yapwa. Tawala ndokita yo inemosi, bring. Yo pashara fe kaso, bring. Yo pashara fe rostondo, bring. Yo pashara fe junta, bring. Hawe, baishi wakutira ujuncha akolua. Tamuri ukusala, teofin. Umuntu kusala. You can choose behavior which can build you. Life is about making a choice. You can't be everything. But there are people who don't make any decision. Ni baba tiro kwa lolo mwela eko balola. Wena finga buacha bashindi kafyaba nabo. Mtwareni ku supermarket, yo mkwai tureyeni. Tieni kuchilo shindigeni kuchilo tureyeni. Tia nyukunga principle yobe. Ocho wimini nepo chinshi muli obu shiko. Evyo pangira tuwala chita finshi. Tetuika le life ya gula shindi kafiaba nobe. Bambi abantu muli buno obumi. Ba shindi kafiaba nabo. Ukufuma po katuli lo kshintepo kawila. They have no program ba shindi kafiaba nabo. No principle at all. Can you live like life like that? Nombo kabomba lirani. Batiro kuika lafie. Kula ture chirundo. Wakwate toro shirimo, eri oli munangani. Jaidi nilimo, likambo kutulika kunu, matayafi. Kuika la fie kula ture chirundu. Mukristiani ya fira ishiva, bantu nshina ala ingilamo. Ushebale nkula mbu mwandi, atemu wabale ngona ula. Ushaba bantu nsangwa nabo, bale nja fuirisho kubo muntu musuma, atemu watabale nja fuirisho kubo muntu musuma. we are to choose. Ukuba fiumu na Kristo tetube fionse. Kusala. Nemi fuali vektu wa sala. Te fionso fuamu na fiogu tira bale ya kitiramo. Nendere shoshi tabala po kubira. Ati yi nena inu inu. O nala po pokeramo. Awe. Tabala po kubira. Tukopa fione fio tabala po kubira. Wala fuala. Awe. Ufira waton tonkani. Ichinde fuala. Chirelu la mwona kutacharulemu. Mamono muntu mufiashi na vika lipstick na powder kumenzo ya kupapa. No tumatoroshi tumatumbo na fuala. Ala. Mayo imo. Tejimu imo elemo. Kuti mwasala kutira hawe kwenye nandimu na Kristo. Ibu wayu msango tetimbemo. Namba ili ngiri ine amaka ya kusala tature kwata. As Christians slowly ture were defeated with the capacity to make decisions. We seem to be over defeated. Tature panga ma decisions. No kwata ma decisions aya kosa. Fiyose fireisa ture pone namo. Ama foni ya disa. Kutu wata ambe filifionso refuwa. Iwa atiri bati. Batu umu krisiani hala ishi wakutira. Uku wata foni. Te wiponi ya kutamba nefinangwa. You make a decision. Tell fine. That is why Christian maturity demands that there is integrity. And integrity is doing right when no one is seeing you. When you are all by yourself, then you do that is which is right. Which is befitting. Then we know utira uyu mu Christian. But for the ngi bu Christiani wapasande na kucharichi. Ngaja turi pacharichi, it is difficult to tell a Christian outside there. But we look the same. We talk the same. We drink the same. Fionse behavior, it is the same. Uyu si sabuchechi, no we sabuchechi. Ichire pusa nyakofie ni pasande kainge bafuala uniform vaya kuchechi. No mbapu umina Kristo, each fure chatu pusanya ni character, behavior. Ya kutia kwe no yu, mu kristiani, mufio eka la ubu umibuwa kwe. Nangu nipaka chika chintu wingi, umu kristiani na eshibi kwe, tekuli uniform na eshibi kwe muli character. Na muli behavior, efyo ale eka la ubu umibuwa kwe. Mushu kwa lelo, lesa mkuru ale tuipusha kutia ifubonse, can we stand out and be unique? Stand out and be unique in your life. Le sarefu kutila tupate amaka aya kumupashanya muku kwata I principle. Na ngutunga kwata ba nensu aba no no. Le lo tukone nenekuli Yesu Kristo. Tuachumfo mushika kuro kutila kubaka ele. Inkwela yavo nilesa. Na ngwabantu wenga kuimi na mulibuka ele bobe. Tauli na kusakamana. Kone nafye kumusalaba utakatifu wa kwalesa. Kanshuti papa chile kumushikwale lo, tuishi wakutira ukonga Kristo, chileka wira ukupanga decision. Ukusala kuchitaifia lungama. Ukusala ukonga Kristo. Ukusala kuchita icho ichakusansa musha lesa. Te kusala fe ichakusansa musha abantu. Pantu abantu, nibamu tasha karikui tobo. Mushikwale lo kutuwa walumba, wabatasha, bakutasha, bakulumba. Ere mairo kala ndo kutila nshikwete. Waka kufokola. Wamoneni abatefi. Kanshinga walai kalobu miwobe. Muko nkefi abantu bale randapali iwe. Tawake kalobu umi ubusuma. Na tui kalobu umi muku sansa musha lesa. Na tui kalobu umi muku chita icha lungama. Pantu chari lungama. Weza mma tui abantu chumfu ikirebu ino. Na nguna chumfu ikabu ino. Chichiteni pantu chile sansa musha lesa. Kavili echintu ichalungama. Tuisari kireko mshikwarelo. Pagu chilesa mkulu. Enga tupela amaka ya kumtemuisha. Na angu tuingalu sefibusa. Lekeni temweresa. Pantubatila kafupote menwe. Lekeni tukato mchene waka Kristo. Notu mchene wabu alwa no uruguri. Lese enga tupala mkwale.